fana, anu si me fana we, anu si me fana we, 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 bazo, momo, 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 momo. Anu si aku ime fana e, uniku abdu niko, uniku acha kacha. Unikuwa pia tarabu Arusi imefana we Arusi yangu imefana we, we, we. Nyumba nimejengewa Mele kuna keti Pia kuna askari Mume wangu atake nitoke hata inje Mume wangu atake hata nisabahi jamani Olewa na tajiri, nimefikiri, nimeukata Kumi na jikata dole, dole Dole, 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 dole We know, we know Olewa na tajiri, mwenzenu napata shida Nimefikiri, nimeukata Wangapi amekwisha waacha Mimi kama wasalasini Kazi yangu nikuza duka lake Ume wangu simfaidi jamani Ukona kopeta na mwamini nanyo Mwalewa na tajiri Nimefikiri nimeuchinja Mumi na mejikata dole Dole Arusi imefana wewe, arusi imefana wewe, 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 wewe. Arusi yangu imefana, unikuwa mduniko, unikuwa chakacha, unikuwa pia tarabu, wasela wote wamefurahi. Jamani napata shida Mefikiri nimefaidi Kumi na jikata dole 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 Arusi yangu imefana Na salama zima wanajua Na salama zima wamecheza Wengine wamekula Wengine wamefaidi Wengine wametongoza Wengine wamepoa ngoma